fiti, au sio uko fiti, au sio, au ndio, au sio, au sio, au ndio, au sio.
There are dope rappers out here, au sio. Pige promo talanta zetu, au sio. Cheza Kenya sita fadhali, au sio. DJ wanna die to my 3-piece audio. There are dope rappers out here, au sio. Pige promo talanta zetu, au sio. Cheza Kenya sita fadhali, au sio. DJ wanna die to my 3-piece audio. Cheza ngoma zetu nini bana, cheza ngoma zetu mbono wabana. Nili show Pharaoh Chronicles, okay. We are blessed all the way up, kuna mikos. Au sio, Kaza Rika 1, 2 na wapa punch. Au sio, Mayweather niko kwa the money team. Au sio, HBK eating this nigga Shawn Michael. Now I'm moonwalking, making moves like Michael. Bongo kwenu leta leta zidi, washa nita leta. Kote gani muna leta lata zetu zina die. Bona mwoni BD, mbona mtu saidi. Bado muna die T, inayo mtati. Domo mingi mtafyata nyayo, nazo mtafuata. Game star, mchafu bata, game star, mwezi nipa. There are dope rappers out here, au sio. Pige promo talanta zetu, au sio. Cheza Kenya sita fadhali, au sio. DJ wanna die to my 3-piece audio. There are dope rappers out here, au sio. Pige promo talanta zetu, au sio. Cheza Kenya sita fadhali, au sio. DJ wanna die to my 3-piece audio.
Formi kusaka ganji na kucheza chini. Manzi avai droza kahaji amini. Peleke na rada jusai anadai Lamborghini. Mambio uwezi mwezi chukwe nyuni kaskazini. Wana bonga mbaya, wana hona haya. Zaki nduku shasha, daily wako haya. I'm all about the dough, I'm all about the money. Sahini kona globe, simchwe da kimani. Nakani mali za kimali mali, saka emali. Nakani mali za kibei gali, peleka mali. Azama nazima, chaza na rada, misi benzima. Kijana wa mtaa, kijana wa geto, kito sihani. Nabonga kikuu, nabonga kizulu, nabonga kilani. Niko dosi, kondogo, chiki mahoro, misina usoro. Mito plewe kula kiboro, wanachikamba, wanachocha, hauma mwana jo. Yeah. Ngada rongai, adiruai, wezi kunuai, siwai kuwai. Niko majaniki, wangare madhaiki, chwaniki. Berego manduliki, maskaniki. Before li wakoli, before li wakoli, before li wakoli, yeah.
There are dope rappers out here, au sio. Pige promo talanta zetu, au sio. Cheza Kenya sita fadhali, au sio. DJ wanna die to my 3-piece audio. There are dope rappers out here, au sio. Pige promo talanta zetu, au sio. Cheza Kenya sita fadhali, au sio. DJ wanna die to my 3-piece audio.
Uko fiti, au sio, uko fiti. Uko fiti, au sio, uko fiti. Au sio, au ndio, au sio. Au sio, au ndio, au sio. Uko fiti, au sio, uko fiti. Uko fiti, au sio, uko fiti. Au sio, au ndio, au sio. Au sio, au ndio, au sio.